tunasimamazisha, tumshangilie tuimbe aleluya, makofi tupige na vigelegele, ameshinda tangu ni Bwana amefufuka. Tumshangilie tuimbe aleluya, makofi tupige na vigelegele, ameshinda tangu ni Bwana amefufuka. na kazi vya mazisha. Tumshangilie na tuimbe aleluya. Makofi tupie na vigelegele. Ameshinda jambo hili Bwana amefufuka. Tumshangilie na tuimbe aleluya. Makofi tupie na vigelegele.
Tunaimba, tunacheza.